tulitaka kivumbini na chikwata kufunga na kupanga twazipata twazipata rumba kwetu litaka kivumbini na chikwata kufunga na kupanga twazipata twazipata waimani ni anje matwa ijua kisa gani hasa nilisho kutenda ukadhani kwangu dola imekwisha waimani ni anje matwa ijua kisa gani hasa nilicho kutenda ukadhani kwangu dola imekwisha. Tulitaka
baba
kivumbini na chikwata kufunga na kupanga twazipata twazipata rumba kwetu litaka kivumbini na chikwata kufunga na kupanga twazipata twazipata waimani ni anje matwa ijua kisa gani hasa nilisho kutenda ukadhani kwangu dola imekwisha.